Evernest Zukawi min y'a den duruna bange Chidiwiza dɔgɔtɔrɔso la Harare dugu kɔ kan. O ko den kura nin boloci kɛra ka ban polio banakisɛ ma. Zimbabwe ye polio boloci o wulikajɔ kɔrɔtɔlen dɔ daminɛ kɛnɛyako ɲɛmɔgɔ ka bana dɔ jirali kɔfɛ salon laban na. Ne nisɔndiyara ko boloci baaraw kɛra ka ne to dɔgɔtɔrɔso la. Nin bɛ so i bɛ waati bila kɔfɛ boloci taabolo bɛ yen. Duniɲa kelenyatɔnba ka fɔ la Zimbabwe ye jamana 11 dɔw ye farafina kɔrɔyanfan fɛ ni sahɛliyanfan na minnu ye polio banakisɛ sɔrɔ o de kɛra sababu ye ka boloci wulikajɔ kɛ jamaba la. Zimbabwe ye jɛ k'a fɔ kɛ ni UNICEF ye diɲɛ kɛnɛyatɔn ani baarada wɛrɛw ye walasa Paul Wakum UNICEF farafina kɔrɔyanfan ni sahɛliyanfan la.
Sisan
Zimbabwe jamana na k'a sababu kɛ jamanaw ye polio bana sɔrɔbaga 15 kɔsɛbɛn kabini salon wulikajɔw bɛ sen na min ɲɛsilen bɛ denmisɛnnin 4,000,000 ma minnu si tɛ san 10 bɔ ka boloci hakɛ 15,000,000 kɔ san wa anw jigi b'a kan ko nin seri nin bolofaralan filanan nin laban na jamanaden laɲinitaw bena se ka kɛ.
All the target population will be reached.
Sulaiman Timios Kiwedini, Zimbabwe jamana ka kɛnɛyako ni denmisɛnu ka ɲɛta minisiri kɔrɔ.
The detection of these viruses in environment
or in humans
spread that may occur.